rooftop. Oh, do it,
yeah. Oh, 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 oh.
Trendybeats.com.
Baby, I'm smiling. Baby, I'm smiling, yeah, for you. Baby, I'm trying. I'm trying to be perfect, baby, for you. So come see me, see me, see me, see me. Come see me singing, 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 singing. Oh, baby, tight. Me can't wait for tonight. Me love what we do, me baby. My hands are on you, me baby. Tonight just me, you, me baby. Me going crazy for you, me baby. Lights up, sound on. Champagne, tryna skip a love song. Yeah, I'm gonna give you love. My baby, give me love.
Leo, na ko pandika, panduwa. Pandika, panduwa. Leo, na ko pandika, panduwa. Pandika, panduwa. Leo, na ko pandika, panduwa. Pandika, panduwa. Leo, na ko pandika, panduwa. Pandika, panduwa.
Ushanichanganya kwenye kichwa changu umejazana. Ushanipasana hadi nikitaka kucheat nasema hapana. Na vile umenimiss naona aibu kukwambia ufanye taratibu. Vile unanikiss napata majibu bila kuniambia mimi ndo wako tabibu. Napata mizuka na kupa yote yote. Chaketaba njuga napita kote kote. Leo hakuna atake njoy mapenzi kukushinda wewe. Lunia nzima hakuna mtake mpa mapenzi kukushinda wewe. Leo nakubandika.
Leo nakubandika mpandua.
Nakubandua.
Bandika mpandua.
Leo nakubandika.
Leo nakubandika mpandua.
Nakubandua.
Bandika mpandua. Leo nakubandika mpandua.
Paka sisi zimbo ni.
Bandika mpandua.
More music on trendybeats.com.